Aliwaza lo mjinga ndo litamtokea, ila mimema ninajiombea. Kipindi changu johai, mimi na wangu mai, tudum na tuzid kufankiwa. Juzi jana na leo kesho pia, ninavyo kupenda sishku kuambia. Utamzaidi asali, hauni kinai, mapungufu binadamu kufumilia. Sare sare, wanaruka ndege ufaina na uangani, na yuwe mirawe Amore, amore, nakupakuni, chochea moto washa, hata usiogope, wakitu simpikara. Wendo yangu dawa, 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 kinipa mwili unanikazawa, moyoni mwangu mesha nizaga, takuganda chawa, chawa, tundisawa. Wendo yangu dawa, 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 kinipa mwili unanikazawa, Shani zaga na kuganda chawa chawa Tuende sawa, tuende sawa, tuende sawa Mwenye ya mudawa, unenipa power, unenipa power Tuende sawa, mwenye ya mudawa Kidogo chetu mina we maibu Kikubwa ni meridhika na we wetu Kila siku kwetu nisikuku Nana enjoy ukinishika kwa uku Nalinda thamani ya upendo Sababu mini mejawa na wivu Hata siataki magendo Dhara wisije nijenge maumini Sare sare wanaruka ndege ufana na ungani Na iwe mina wewe Lara changa moto za bukiani Amore amore Nakupakuni chochea moto washa Hata usiogope Wendo yangu dawa, 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 dawa Kinipa mwili unanikaza Moyoni mwangu mesha nizaga Na kuganda chawa, chawa, tunisawa Wendo yangu dawa, 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 dawa Kinipa mwili unanikaza Moyoni mwangu mesha nizaga Na kuganda chawa, chawa, tunisawa Tunisawa, tunisawa Wendo yangu dawa, unanipa power Unanipa power Tunisawa, unanipa power